of the bison.
Mwanzo nilipona, sijui nilipona na nani. Kwa nini najitahidi niwe na wewe, awe. Kama ni ujanja, mwenyewe unajua mimi sina. Ulolo ulolo ulolo, kusiri porojo zangu zinapopona zinalima. Yani nikipona miala, kitu kinanyuma na mwili wangu. Lakini moyo wangu na furaha ya kukuona wewe kila siku. Kila siku yenayo kwa Mungu, una machozi yanatoka yenyewe bila hata kuyafuta. Na kupenda we, fikiria wewe, mimi nitakuwa na wewe, mina kupenda wewe, na kupenda wewe, na kufikiria wewe, mimi nitakuwa na wewe, mina kupenda. Kuna gumbana, rumba na piga na moyo wangu we. Mana naona, naona picha takama siwezi soma. Nafute hisia nalia, kwani na nyuma sana. Na moyo wangu naumia, kwani na nyuma sana. Mina kupenda sana ila we ujui kabisa na moyo nangu. Bado naamini utakuja na miki maisha, na moyo unangoja, unangoja. Lakini najua hautakuja, na bado naamini utakuja na miki maisha, na bado unangoja, unangoja. Lakini najua hautakuja, na bado naamini utakuja na miki maisha, na bado unangoja, unangoja. Lakini najua hautakuja, na bado naamini, naamini.
Don't pretend like you don't know me. Keep it for real.
Dolly, Dolly, Dolly Gumba, Dolly Gumba, Dolly, Dolly, Dolly Gumba, Dolly Gumba, Dolly. Mi fa sol la ti do do ti la so fa mi le do.
Holly K, top of the hawk, I'm Tizra Ghetto, come up with it. This is Bungalow, the alley keeper, the babe from himself. Oh, still, Cuma Records, Baba Bicer, after the meter finger. What's up, then you know what it is, top of the hawk, Tizra Ghetto.